Sahahahahaha. Hey, yo. It's been a while. Yeah. Boy, you will.
Musomerunga tuli babiri tamva kuchido mulemerako ngira bomanyira kuyetiko osisinka yowe biroto byo gatwera bawo enzije ndaranga twakarabo fitwaliko bageza konga siyaliko appetite yongera kula omusajja na yongera kora mfune chigulira magale diba yali byangu nayitwa itawo mukusomoze bwane sarawo sibide bono kwefira ko mulungi kuva dambere tewo andase mikode jingatako banji benda byo wo mulungi binji byengezo wo mulungi azikuli tezali sesibye atasiza abalabi n'emize
ono yalabye obugubi bwange yamanya obulumi bwanga sangula maziga era gwenawo omwoyo gwange gwenawo obulamu gwange gwenawo omutima nandekereze muhaso wasembeza mu maaso wafudde wa mugaso yampadde birungi yandaze birungi yamatiri bona
kayimba kake mpiso bubaka mu melody nakeddeyo mu studio nyongedde mu kastudio busobola okumutuukako abeerako okuzi radio atambusa ze video wamachati nyani na game bakumatira ku FM kyova olabeera tumwefasa waddembe wagonjebwa wakukwata mpola nnyo enkola ye byonna bongo tasosola mukulu muto binatusika eriyo n'akawowo omuddoboozi ganjawulo wabantu nnyo era bulijjo wanekibaawo mulungi abaawo ntaga kufiirwa mu bivulu kirabo bibaala bikujjiko ne mukyakyo mulungi abasembeza tuyiru tuto mu kudduka swahaba matadi kuzikira alina beauty alina brain ka Mary Jane bw'okagattakaawo space free ng'ogigattakaawo nambeeredde bunnyo tandekaawo masanyu maziga kunyolwa nga beera waawo obufiiringi buno butategeerekeka omutima bubebi bwe bwamimanga bwe bwamenyekanga eyewo mulungi gye nagendanga
ono yalabye obugubi bwange yamanya obulumi bwanga sangula maziga era gwenawo omwoyo gwange gwenawo obulamu bwange gwenawo omutima nandekereze muhaso wasembeza mu maaso wafudde wa mugaso yampadde birungi yandaze birungi yamatiri
nabana balooza beba mulina akuvimbisa nokira agulina tuli mu mataala gwaliko headliners buli show champagnes na cocktail masada nkola cocklines VIP ja buli show butamuyiga naye temwangulikira omuwe budde bwakugattewo omuwe budde bwakongerako kyokuomanya oli kushuwa di abakiru bwayita b bamulayina akulagye level yo yakyana nasula yasengukayo kati muyiyo mwebuuza temboyo zeyandeka mugasala kkubo olutera okuyita abantu bafalanzo olwolwe buliirwenewa kuva lwe nazuula nti teyeeguya abamunoonya banaatera bwaddalunga nze mpoye naye ku avenue asiibayo mu morning everyday mu afternoon mwatula erinnya tanyiigire mabire koote mumpaabire mwagala nkoleyo weggulire kuma byamakino kinyiize mukwano leero nsaba oswekuwe ensazeewo leero mbabuulire mbanjulire bonna bafezeeyo omulungi ebirungi byandazeeyo omulungi gwe ngamba musiki